kushukuru, aiye ninaimba.
Mimi nina kushukuru,
aiye ninasema asante.
Mimi nina kushukuru,
wewe Mungu wa wokovu wangu.
Mimi nina kushukuru. Kushukuru,
aiye ninaimba.
Mimi nina kushukuru,
aiye ninasema asante.
Mimi nina kushukuru,
wewe Mungu wa wokovu wangu.
Mimi nina kushukuru. Kushukuru,
aiye ninaimba.
Mimi nina kushukuru,
aiye ninasema asante.
Mimi nina kushukuru.